Yesu airi gi chunya ine jakwadhe ngimana. Haleluya. Yesu airi gi chunya, Baba airi gi chunya, usiepa lugi gi chunya maye Baba ine mikedo na lwe.
Yes, so